uchunguzi ariho azachogoza babisha bacha zaheta macumu inkike zizongera zubakwe zenguruki Yerusalemu ubwira barira ku muchunguzi ariho azachogoza babisha bacha zaheta macumu inkike zizongera zubakwe dufite urwibutso isi yoni umwami yanditse amazina yacu ku nkike z'umurwa yatugiriye imbabazi zihoraho yatugiriye imbabazi zihoraho dufite urwibutso isi yoni yaciye minyanja ubwo twabaga Egiputa banyo yamazavuye mu rutare twazengurutse nk'ikiye ariko zisenyuka tubona Yorodani tubonye iratusa bibutse ko yaciye minyanja ubwo twabaga Egiputa banyo yamazavuye mu rutare kwazengurutse nk'ikiye ariko zisenyuka tubona Yorodani bibonye iratusa dufite dufite urwibutso isi yoni umwami yanditse amazina yacu ku nkike z'umurwa yatugiriye imbabazi zihoraho yatugiriye imbabazi dufite urwibutso isi yoni umwami yanditse amazina yacu ku nkike z'umurwa yatugiriye imbabazi zihoraho yatugiriye imbabazi zihoraho
Tugiri imbabazi zihoraho yatugiri